As I said, I had invited Pastor Jacques Assani. Oh, please be seated. To preach today, Pastor Jacques received pastor training while in Nyarugusu camp in Tanzania and served as a pastor there as well as a distributive supervisor of food distribution for many, many people in the camp for quite a few years before coming to the States a few years ago. So I just welcome him, and Evans is going to translate. I guess you can use this, Evans, or this. Okay, then you can. He has that, so you can point that more to yourself then.
Hello.
Yeah.
I'll translate into English, not Swahili.
Hello. Hello.
This is, let me turn mine off.
Hello.
Okay. Bwana Yesu asifiwe.
Praise the Lord.
Ninamshukuru Mungu asubuhi ya leo.
I thank God this morning.
Kwa sababu nimepata neema kuwa mbele yenu.
Because he's got a chance to preach.
Nina miaka mitatu nikiwa ndani ya UN ya hapa Marekani. Miaka mitatu.
He's been here for 3 years in America.
Lakini imempendeza mchungaji na uongozi kwamba nipate nafasi leo. Imependeza mchungaji na uongozi nipate nafasi leo.
Yeah, and he's thanking the pastor and the members for having allowed him to preach today.
Ninashukuru Mungu.
Thank you.
Kabla sijaenda katika somo langu,
before he goes to his sermon,
nataka nichukue kama dakika tatu tu.
He wants to take about 5 minutes.
Uenda niwape ka historia kidogo kama maisha yangu.
To give a short story about his history.
Nimekuwa mchungaji.
He's been a preacher.
Kabla ya kuwa mchungaji nimekuwa mhubiri.
Before he became a preacher, he was a worshipper. He used to worship.
Nimefanya kazi ya mahubiri zaidi ya miaka 18.
Fanya kazi?
Nimefanya kazi ya uinjilisti zaidi ya miaka
18. Yeah, he's done evangelism for more than 8 years.
Na katika kazi yangu Mungu amenijalia nimesimika zaidi ya kanisa 12.
And during that period God has helped him. He's actually preached in more than 12 churches.
Na baada ya hapo Bwana aliniandaa nikawa mchungaji.
And after that God made him be a preacher.
Nimekuwa mchungaji mwangalizi.
Mwangalizi. Yeah, he's been a preacher for long.
Na ninamshukuru Mungu.
And he thanks God.
Katika huduma yangu ya injili,
during his
katika huduma yangu ya injili,
during his worshiping,
nilifika wakati,
he reached a place, a period,
nilipewa sumu katika kazi yangu.
Nilipewa nini?
Sumu.
He was poisoned during, as he was preaching, during his
nilipewa sumu katika kazi yangu.
He was given poison.
Na nikaweza kupoteza maisha.
Na?
Nilipoteza maisha.
And he lost his life.
Nikafa.
He died.
Nikatolewa, nilikuwa hospitali, nikapelekwa mochwa.
He was picked up and taken to the mortuary. He took to the hospital and then he was taken to the morgue.
Basi ripoti yangu ikaandikwa, sanduku likaletwa nende kuzikwa.
So his story was written and the coffin was brought and he was going to be buried.
Lakini nikiwa pale, niliona malaika ameshuka.
But when he was there, an angel came to him.
Akaniambia hautakufa sasa hivi.
And told him wake up.
Nimeandaa utatoka Afrika uende nchi ya mbali, kuna mambo utaenda kuongea.
And told him that wake up and I have an idea for you. You'll go far and you'll go abroad. You are abroad.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise the Lord.
Hallelujah. Na nilikufa ilikuwa saa 12, nikafufuka jioni saa 11.
Nilikufa saa?
Saa 12 asubuhi, nikafufuka jioni. Saa 12.
He died in the morning at about 6 o'clock and by evening around 7 o'clock that's when he woke up.
Haifo mwili wangu likumesha wepo kwenye ambulance niende kuzikwa.
His body had been put in an ambulance and he was going to be buried.
Kwa sababu haikuna ruhusiwa mwili wangu kulala.
Because they were not allowing bodies to sleep, not to be left overnight.
Lakini Bwana akaniambia ninakuongeza siku umalize huduma yangu.
But God has answered him and added him some days so that he could continue with his preaching.
Na kabla ya kuja hapa Marekani nilikuwa na kifungo cha siku saba.
Nilikuwa na kifungo.
Kifungo cha siku saba.
Before he came here he fasted for 7 days.
Bwana akaniambia nimekutuma nenda ufanye kazi yangu.
And God told him, I've sent you to go and preach my word.
Jina la Bwana libarikiwe.
Praise the name of God.
Kwa hiyo niko hapa.
So he's here.
Ninasubiri mpango wa Mungu.
He's waiting for God's blessings.
Tusome somo letu la leo.
Okay, let's read the verse for today.
Nitasoma katika Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura 3 1 mpaka 8.
Okay, he's reading from the book of John, chapter 3 verses 1 to 8. Which is in your pupil.
Nitaomba tufuatane maana nitafundisha dakika chache sana.
Yeah, he wants you to follow him because he's going to preach just for a short time.
Na uenda sauti yangu naweza ukasikia imepanda juu jua nilipitia katika mambo ya uhubiri.
And maybe you might hear his voice going up because he's been used to that.
Tusome.
Okay, let's proceed and read.
Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo jina lake aliitwa Nikodemo mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia usiku. Akamwambia Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Tatu.
Okay, let me read. You can follow it up with me. John chapter 3 verses 1.
Ungoje mimi nimalize alafu ndio wewe utasoma.
So he says I wait, he finishes first, then
okay.
I can read.
Okay. Tunaingia tatu. Yesu akajibu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa mara ya pili wakati akiwa mzee? Awezaje kuingia mtu tumboni mwa mama yake akiwaje wakati yuko mzee? Au kuzaliwa mara ya pili? Yesu akajibu, amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuona ufalme wa Mungu. Amen. Anaishia sita.
Okay. Shall I read it in English? Okay. Now there was a Pharisee named Nicodemus, a leader of the Jews. He came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one can do these signs that you do apart from the presence of God. Jesus answered him, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God without being born from above. Nicodemus said to him, how can anyone be born after having grown old? Can one enter the second time into the mother's womb and be born? Jesus answered, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of flesh is flesh, and what is born of spirit is spirit. Do not be astonished that I say to you, you must be born from above. The wind blows where it chooses, and you hear the sound of it, but you do not know where it came from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit.
Amen. Tunakwenda kusikia maneno ambayo Yesu aliongea na Nicodemus.
Yeah. We are hearing the things that Jesus spoke to Nicodemus.
Kulingana na muda wetu kuwa mdogo,
because the time that we have is short,
tungetaka kwanza tuangalie mwandishi wa kitabu hiki.
We first examine the author of the book.
Tuangalie na wakati kilichoandikwa.
And we find out when was it written.
Tuangalie na kusudi ya kuandikwa kwa kitabu.
And the reason why the book was written.
Lakini muda wetu ni mdogo.
But the period we have is short.
Jina la Bwana libarikiwe.
Praise the name of God.
Lakini nataka nikuambie lugha inayosemwa hapa.
I want to tell you the things that are being said here.
Inaonekana mwandishi ni Yohana Mtume.
It's the words of John the Baptist.
Mwana wa Zebedayo pamoja na Salome.
The son of Zebedeo and Salome.
Ndio mwandishi wa hiki kitabu.
It's the author of this book.
Kulingana na lugha inayozungumzwa.
According to the words that are being said.
Na Yohana alikuwa ni mtume aliyefanya kazi pamoja na Yesu.
And John was a mtume is an
apostle
who worked with God.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise the name of Lord.
Kwa hivyo Yohana alijaliwa neema na Mungu.
So John was actually alizaliwa.
Alijaliwa neema na Mungu.
Yeah. John actually had been appointed by God.
Aliandika vitabu vitatu.
He wrote 3 books.
Na vitabu hivyo vina maana yake.
And those books have got their own
meaning. Sitaenda huko.
He'll not go there.
Nataka tuangalie tu maandiko yetu.
We just want to check to read the book of John.
Kwa nini Yesu alimwambia Nikodemu usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuingia katika ufalme wa Mungu?
Why did Jesus tell Nicodemus, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God?
Yesu alimtambua Nikodemu.
Jesus recognized Nicodemus.
Maana tukiingia historia ya Nikodemu,
if we take the history of Nicodemus,
alikuwa ni mwalimu wa Wayahudi.
He was a teacher for the Jews.
Alikuwa mwalimu wa sheria.
He was a teacher of the law.
Maana Biblia inasema alikuwa ni mfarisayo.
Because the Bible tells us he was a priest.
Mfarisayo.
Mfarisayo means
alikuwa mfarisayo.
Pharisee. He was a Pharisee.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise the name of God.
Now, wakati yeye alikuwa mfarisayo,
When he was a Pharisee,
mfarisayo ni mtu anafahamu sheria.
Is somebody who understands the law.
Ni mtu alizingatia sheria ya Moses.
A person who actually implies the law.
Na mfarisayo,
and a Pharisee,
ni mtu hatari sana.
Is a very dangerous man.
Kwa sababu ni mtu alizingatia sheria.
Because a person who actually implements the law.
Lakini Yesu,
but Jesus,
alipomtazama Nikodemu,
when he looked at Nicodemus,
akamwambia,
he told him,
usipozaliwa mara ya pili,
unless you are born twice,
hauwezi kuona ufalme,
you will not see the kingdom of God.
Kilichozaliwa kwa mwili,
it, what is born of body,
mwili,
is the body,
na kilichozaliwa kwa roho,
and what is born in the
roho,
faith is faith.
Hallelujah.
Hallelujah.
Kwa nini Yesu amwambia Nikodemu haya maneno?
Why did Jesus tell Nicodemus that?
Alitambua pamoja na Nikodemu anajua sheria lakini amepoteza mambo mengi.
He knew that Nicodemus knew the law but he did not understand.
Anasimamia sheria lakini haizingatii.
Yeah, he's in charge of the law but he doesn't know it.
Anafundisha sheria asiyoijua.
He's teaching the law but he doesn't know.
Akashindwa kujua Yesu ndiye Bwana wa sheria.
He didn't know that Jesus was there. The owner of the Bwana wa sheria.
Akashindwa kujua Yesu ndiye Bwana wa sheria.
He forgot that Jesus was actually author of the law.
Hallelujah.
Hallelujah.
Sasa mtu anayejua sheria,
so somebody who knows the law,
kwa nini tena aambiwe kwamba usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona ufalme wa Mungu?
Why should he be told you should be born twice so that you can see the kingdom of God?
Hilo ni swali.
That's a question.
Jina la Bwana ibariki.
Praise the name of Lord.
Yesu alimuona Nikodemu.
God saw Nicodemus.
Akajua nia iliyo ndani ya Nikodemu.
He knew what was in Nicodemus.
Maana Nikodemu alikuja usiku.
Because Nicodemus came at night.
Aliogopa sheria.
He feared the law.
Wayahudi wakimuona,
when the Jews saw him,
watamuua.
They'll kill him.
Ndio maana alikuja usiku.
So he came at night.
Akasema Bwana,
he told God,
unayoyafanya wewe,
what you are doing,
mtu asipokuwa na Mungu,
unless somebody's got God, he cannot do this.
Yesu akamwambia,
Jesus told him,
nakwambia Nikodemu,
I'm telling you, Nicodemus, unless you are born twice, you will not see the kingdom of God. You must be born second time.
Hallelujah!
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 Kitu nataka nikuambie ni kidogo tu.
What I want to tell you is just something little.
Kukaa ndani ya kanisa sio jibu.
Sitting in the church is not the solution.
Ni sehemu ya jibu.
It's part of the answer.
Usipozaliwa mara ya pili ndani ya kanisa,
unless you are born twice in church,
unafikiria utazaliwa mara ya pili wapi?
You think you'll be born twice where?
Nje ya kanisa?
Outside the church?
Na wakati uko ndani ya kanisa?
And when you're in church?
Sikiliza nikwambie kimoja.
Listen, I tell you something.
Nilikuwa pale wakati mmoja nilitoka katika nchi ya Congo.
Once I left the country of Congo,
nikaenda kufundisha Rwanda.
He went to teach in Rwanda.
Hallelujah.
Hallelujah.
Mtu mmoja alikuwa ni mtumishi.
One person was a pastor.
Aliyejulikana sana.
Who was well known.
Mhubiri mzuri sana.
Very good preacher.
Lakini mtu huyu,
but the person,
wakati anakufa,
when he died,
aliita mchungaji.
He called a preacher.
Yeah. Akamwambia mchungaji msamahani.
And he told him, forgive
me. Nimehubiri siku nyingi.
I preached for so long.
Lakini na kitu fulani.
But I have something.
Akagusa mfukoni mwake.
He put his hand in pocket.
Akatoa irizi lake.
Toa nini?
Irizi.
He took out irizi.
Irizi.
Huh?
Irizi.
Voodoo, is it?
Irizi.
Irizi.
Nikitu.
It's something like to
witchcraft.
He removed something witch, you know, something that would be witching. Yeah.
Yani tuseme alitoa sehemu ya uchawi.
Yeah. He took something that is like for... Yeah, witchcraft, you know.
Akasema hii ndio ilikuwa inaniwezesha kufundisha.
This is what has been helping me to
na kama nilifanya mambo makubwa ni hii.
And if I did anything that was big, it is because of this witch that I have.
Unamwona mtu huyu alikuwa ndani ya kanisa lakini haiko ndani ya kanisa.
This pastor was in church but he was not in church.
Alifanya kazi ya Mungu lakini hafanye kazi ya Mungu.
He did God's work but he was not doing God's work.
Alijulikana ni mtumishi kumbe si mtumishi.
Alipo?
Alijulikana ni mtumishi kumbe si mtumishi.
They knew him as a priest but he wasn't.
Kwa sababu alikuwa na mambo mengine.
Because he had other things, yeah.
Alikuwa ndani ya kanisa na amepotea ndani ya kanisa.
He was in church but he was lost in church.
Kwa hivyo ndio maana nimesema kukaa ndani ya kanisa sio jibu moja kwa moja.
And that's why I'm saying sticking in church is not the solution. It's just part of the solution.
Ni sehemu.
It's just part of the solution.
Jina la Bwana libarikiwe.
Praise the name of Lord.
Maana walio ndani ya kanisa,
because those who are in church,
watu wamezaliwa mara ya pili.
People who have been born twice.
Wamezaliwa mara ya pili.
They've been born twice.
Kwa sababu amezaliwa katika roho,
because he's been born
na amezaliwa katika maji.
Roho na
amezaliwa katika roho, spirit.
Yeah, spirit is born.
Na pia akazaliwa katika maji.
And also in water.
Jina la Bwana libarikiwe.
Praise the name of God.
Ni wangapi wanahakikisha wamezaliwa mara ya pili?
How many are sure they have been born twice?
Jina la Bwana libarikiwe.
Praise the name of God.
Unafahamu kuzaliwa mara ya pili?
Do you know the reason of getting saved?
Ama unajua faida ya mtu kuzaliwa mara ya pili?
Do you know the purpose?
Unaweza ukapandisha mkono lakini haujajua maana ya kuzaliwa mara ya pili.
You might lift up your hand but you do not know the true reason of getting saved.
Maana mtu aliyezaliwa mara ya pili.
For somebody who has been born twice.
Ni mtu anaona ufalme wa Mungu.
Somebody who sees the kingdom.
Hana wasiwasi na maisha yake.
Doesn't have any fear
ana
in his life.
Ana uhakika na maisha yake.
He's sure about
ana
his life.
Anaamini Mungu wake.
He trusts the Lord.
Anaamini mbingu anaiona.
Anaamini
mwelekeo wake.
He can
anajua kazi anayoitumika.
He knows
anajua wokovu iliyomo ndani yake.
He knows.
Anaamini kwamba mbingu ni yangu.
He believes that the heaven is his.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hana wasiwasi. Hana mashaka.
He doesn't have any problems. He's sure.
Amepangwa na kuandaliwa vema na Mungu.
Because he's somebody who has been born, who has been saved by God.
Mana
so he doesn't fear anything.
Anatunza kuzaliwa kwake mara ya pili.
And he's in charge, taking care of his being born again.
Anajua mimi ni sehemu ya Mungu.
He knows he's part of God.
Anajua mimi nimekuwa mwili pamoja na Kristo.
He knows he's with God.
Siwezi kuchafua maisha yangu.
He cannot mess up his life.
Siwezi kuchafua roho yangu.
He cannot mess up
mwili
his heart.
Mwili wangu mzima lazima ni uchunge.
He takes care of his body.
Nisimamie vyema.
He must stand on his
ili niweze kuwa mrithi pamoja na
so that he can inherit the kingdom of God.
Nikodemo alifundisha lakini hakukua najua habari za ufalme wa Mungu.
Nicodemus taught but he did not know the meaning of the kingdom of God.
Sikiliza.
Listen.
Chunga ulimi.
Mind your language. Mind
napo
your mouth.
Unapokuwa umezaliwa mara ya pili chunga ulimi.
Mind your mouth when you've been born twice.
Injili ya Yakobo, injili tangu, injili ya Yakobo inasema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilinda.
Yeah. The book of John says like take care of your heart more than anything else.
Ukisoma Yeremia 17 mstari wa 7 pia wa 8 inasema linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo. Yeremia 17 mstari wa 7.
If you read from Jeremiah, the book of Jeremiah 7, it says
17:7.
What does it say?
Inasema linda sana moyo wako kuliko
vyote. It says take care of your heart more than anything else.
Kwa maana hapo ndiko kuna chemichemi ya uzima wa.
Because that is where there is spirit of life.
Hallelujah.
Hallelujah.
Wapendwa tuchunge maisha yetu.
Yeah, let us take care of our lives.
Unapojua umezaliwa mara ya pili.
If you know you've been born twice.
Chunga safari yako ya kwenda mbinguni.
Your mind your way to heaven.
Maana safari ya kwenda mbinguni ina vitu vingi.
Because the journey going to heaven has got a lot of
ina ukaguzi mkali.
It's got a lot of things.
Lazima ujikague.
You have to take care of yourself.
Lazima nijikague.
I have to take care of myself.
Chunga ulimi wako.
Mind your tongue.
Badilisha lugha yako.
Change the way you talk.
Badilisha mwenendo wako.
Change the way you move.
Jikague.
Look at yourself.
Kwa sababu mbingu tunayoiingia.
Because the heaven that we are going to.
Ni mbingu safi.
It's a clean heaven.
Haitaki dosa.
It doesn't want that.
Lazima uzaliwe mara ya pili.
You must be born twice.
Maana mtu aliyezaliwa mara ya pili.
Because somebody who's been born twice.
Ni mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu.
Somebody who is being guided by his
spirit. Hawezi akaende kinyume na makusudi wala matakwa ya Mungu.
He cannot go against things that the spirit is telling him.
Anakwenda pamoja na Bwana.
It's somebody who goes together with God.
Mungu awabariki.
God bless you.
Amen.
Amen. Yes. Okay.
Thank you, Pastor Jacques, for a powerful message. And Evans for translating. And if we could